Minister Mbezi Owebien Simbi Henry Musasizi ayanjulide parliament ebago eriyenongo sereza mateka agafuge misolo government mweyagalira okwongeza emisolo ku mafuta seminti buto afumba nebirala. Bino mubago lino government yagala okwongeza omusolo gwa shilingi 10 ku buli nsawo ya seminti eya kilo 50 kosa ebirala ebiyambisibwa mu kuzimba okuli adhesives, grout, white cement over lime. Government ere yagala okwongeza omusolo ku mafuta ne shillings 12 ku buli lita ya petrol over diesel nga kati guno gugenda kulinnya okutuuka ku shillings 10.75 buli lita eya petroli ate ya diesel gutuuke ku shillings 10.43 buli lita. Emisolo emirala kuliko gwa shillings 40 ku buli lita eya buto ate shillings 15 ku lita oba kilo eya masavu agafumba. Gavumenti ere yagala omusolo ogw'okuwandiisa pikipiki omulundi ogusooka gubeere gwa shillings 50. Ministry y'ebyensimbi era eteesa nti abategesi b'ebivulu basasulenga omusolo gwa withholding tax nga bwe kirambikiddwa mu Income Tax Amendment Bill. Kati Speaker Parliament Anita Among amabago gano n'amalala agasindise mu kakiiko ka Parliament ak'ebyenfuna gakekkeneenye.